Banona chungu.
Zed Louder.
F-Con Zed Drop. Kajwani patirimba.
Kadori. Press it on.
Na wane F-Con do Eko Sangwa. Unigwe samuka bugere na mapanga. Nsangwa na ma big boys awa sheta. Ukupopoka na mashatia. Territory ukasanga paji. Ama chuzo kutala na machizu. Nolanda sana wena wapanta po. Komanda vinko na washala po. F-Gonze trap. Let's go get them. Mandatory wose kuno tima twala. Tikafika na waoyo wa matava. Black chest ni kumekume zikulu. Uwi sana big lepo ya bakulu. Never friend us, very dangerous. Muchi warrior ndisa mageto fabulous. Old school ngati wena Santa Claus. Nina high grade so ni rapper class. I need space ni chokela kumas. Sunga vio poni tamba vala glass. Wene wala busi wape pa vima glass. Kupeseka na ise tepa noti na glass. We got game umuka funsa na bafaz. Nina punchline yo funi tafunsa funtasi. Uwi sana tikafika nkala pants. Zed rapper na backup ya ma monsters. Na wane fondo Eko Nsangwa. Unigwe samuka bugere na mapanga. Nsangwa na ma big boys awa sheta. Ukupopoka na mashatia. Territory ukasanga paji. Ama chuzo kutala na machizu. Nolanda sana we na wapanta po. Komanda vinko na washala po.
Banyo da boda diyao de kafulu god big. Madaje bamu itana ti boss late. I mean there are rules that we don't break. If waka ni indo ya pa job big. For 15 years tapanga chokos. Nangu napia nisiba pochos. Bambili banagwa patika li vocals. Reason why city mavogos. Majizi mu mabomba na ma big jean. Ngeche zione kangama vixen. Bamu ni umu na umu ni ma thick skin. Angova yene usha na 15. Ubu bisana kuno na ibipa. Bosa leti zampe za panipa. Palibe mangucha ni matripa. Yano si matype ye mumwe sa ochipa.
Na wane F-Kondo Eko Nsangwa. Unigwe samuka bugere na mapanga. Nsangwa na ma big boys awa sheta. Ukupopoka na mashatia. Territory ukasanga paji. Ama chuzo kutala na machizu. Nolanda sana we na wapanta po.
Kajwani patirimba.
F-Con Zed Drop. Let's go get them. Belingo Don Dada. York City. Lubuto Boutique. Cosmila. Manalesa. Dangote Pakatondo. Gode. Wakuka. Commander Zilo. Tisha Toto. Wapson. Wash Punch. LED the Hustler. Evermore. Ghetto Queen. Wasup. Makaveli Paji. Udechi Don Po.
Exclusive to ZLouder.com.